waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Khubarada caafimaadka ayaa ku baaqay in tallaabo degdeg ah la qaado si looga hortago cudurka macaanka oo ah cudurka toddobaad ee dadka ugu badan ugu dhintaan Australia. The Royal Australian College of GPs, college kan la yiraahdo, ayaa ku dhiirigelinaysa dadka reer Australia in ay la tashadaan dhakhtarkooda oo ay bilaabaan beddelka habnololoodkooda si ay uga fogaadaan dhibaatooyin caafimaad oo daba jiitama waqtiyada dambe. George Institute for Global Health ayaa iyaguna u ololeynaya in cashuur dheeraad ah lagu soo rogo sonkorta iyo in qiimaha qudaarta qayb ahaan la kabo si ay dadka ugu sahlanaato bay raahdeen inay tayada caafimaadkooda kordhiyaan.
Nobody chooses diabetes. Absolutely nobody.
Edina ma doorato cudurkan macaanka. Edina ma doorato. Waxaa jira noocyo kala duwan oo macaanka ah. Nooca type 1-ka oo ah xaalad difaaca jidhku daciifo, waana cudur aan ilaa hadda daawo loo helin. Iyo type 2 oo ah marka jidhku uu bilaabo inuusan si fiican u qaadanin ama u soo saarin insulin. Macaanku waxaa sababa xaalado adag oo isku dhafan sida hidde-sideyaasha, taariikhda qoyska, deegaanka iyo hab-nololeedka qofka, ayay tiri. Taasina waxay ahayd agaasimaha guud ee Diabetes Australia, Justin Kane, oo ka hadlaysay cudurka macaanka oo ay sheegtay in badanaaba laysku eebeeyo oo islamarkaana uu ku iman karo siyaabo kala duwan oo aan ku koobnayn cunto iyo hab-nololeedka keliya. Waxay kale oo la shaqeysaa khubarada caafimaadka oo ku baaqaya in la hirgeliyo dadaallo cusub oo caafimaadka dadweynaha ah si loo xoojiyo ka hortagga cudurkan oo ka mid ah kuwa ugu badan ee jiradoodu daba dheeraato loona dhinto. Miss Kane waxay sheegtay in ay jiraan 400,000 oo reer Australia ah oo qaba macaanka iyaga oo aan ogeyn, taas oo haddii aan la daaweyn ay iman karaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah.
We know that there's about another 500,000 Australians living with.
Waxaan ognahay in ay jiraan ku dhawaad 500,000 oo qof oo reer Australia ah oo la nool macaan aan dhakhtar ka helin. Dad badani ma fahmaan dhibaatooyinka halista ah ee ka dhalan kara macaanka, kuwaas oo ah halis ay daaweyntoodu qaali tahay. Macaanku waa cudurka ugu weyn ee indhala'aanta ku rida dadka gaaray da'da shaqada ee Australia. Waana sababta koowaad ee keliyuhu u fadhiistaan oo dhiig nadiifintana loo sameeyo. Waxa wuxuu 4 jeer kordhiyaa halista cudurrada wadnaha iyo stroke. Waa sabab weyn oo keenta in la jaro xubnaha jirka sida lugaha, waxaana sidoo kale si weyn uu u saameeyaa caafimaadka maskaxda, ayay tiri. Hay'adda Australian Bureau of Statistics ayaa ogaatay in sannadkii 2022 macaanku uu ahaa cudurka toddobaad ee sababa dhimashada ugu badan ee dalka Australia. Intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2022 ayaa tirada dadka la nool macaanku ay korodhay 3 laab, iyadoo oo gaadhay 1,300,000 oo qof halkii ay hore uga ahayd 460,000 oo qof. Royal Australian College of General Practitioners ayaa ku talinaysa in dhammaan dadka reer Australia meeshay doonaan baha ka soo jeedeene ay u tagaan dhakhtar si ay u ogaadaan in ay qabaan macaanka iyo in kale ama ay halis ugu jiraan in ay mustaqbalka qaadaan. Macaadkan ayaa sheegay in ay wacan tahay in ay dadku horey isu baadhaan oo ay horey u qabtaan cudurka.
No matter where you live in Australia, there is access to treatment to diagnose diabetes.
Meel kasta oo aad ka joogto Australia, waxaa la heli karaa baaritaan iyo daaweynba haddaad u baahato. Tan ugu muhiimsan waa in aadan dib u dhigin baaritaanka, waayo haddii lagu daaweeyo waxaad heli kartaa nolol dheer oo caafimaad leh, waanaad ka baaqsan kartaa dhibaatooyin halis ah. Talaabada ugu muhiimsan waa in aad ka bilowdo isbaaridda, ayuu yiri. Dr. Wright ayaa haddana wuxuu leeyahay waxaa jira habab la xaqiijiyey oo hoos loogu dhigi karo fursadda ah in uu macaanka taabtoogu kugu dhaco iyadoo ay sababtu tahay isbeddelka habnololeedka iyo cuntadu.
We know that if you can maintain a healthy weight keep up regular physical activity.
Waanu ognahay haddii aad miisaankaaga dhowrto oo aad jimicsiga ku darto oo aad cuntada caafimaadka u daran ku beddesho mid u wacan, isla markaana aad dhiigkarka iyo kolestaroolkaba hoos u dhigto, sigaarkana aadan cabbin, in waxaasoo dhammi kaa caawiyaan inaad yarayso halista aad ugu jirto macaanka, ayuu yidhi. Cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen George Institute for Global Health ayaa soo jeedisay in la dejiyo laba siyaasadood oo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka si dadka looga joojiyo cuntooyinka lagu kordhiyey milix iyo sonkor badan, isla markaana la dhiirigeliyo cuntada cunidda khudaarta, dalagyada badarka oo kale ah, looska iyo iniinyaha kala duwan. Cilmi baarayaasha ayaa muddo shan sannadood ah u kuurgelayay 10,000 oo qoys iyagoo u fiirsanayay cuntooyinka ay soo gataan, taasoo ay ka ogaadeen qiimaha cuntadu inuu kow ka ahaa nooca ay dooranayeen ee cuntada ah. Tasman Davis oo ah qoraa iyo cilmi baare labadaba ayaa sheegay in isbeddello waaweyn oo la taaban karo laga gaari karo cuntooyinka dadku cunaan haddii la cashuuro cabitaanada sonkorta ku jirto, isla markaana qiimaha cuntada caafimaadka leh qayb ahaan la kabo.
So the World Health Organization strongly recommends that countries
ururka caafimaadka ee adduunka WHO waxa uu si adag ugu talinayaa in dalalku ay isku dayaan cashuur lagu soo rogo cabitaanada sonkorta leh. Waxaan ognahay in ka badan 100 dal ay hore u hirgeliyeen cashuuraha, waxaana jira cadeymo xooggan oo muujinaya in cashuurahaas ay si dhab ah u yareeyaan isticmaalka sonkorta. Marka haddii la si dhab ah loo doonayo in loola dagaalamo macaanka noociisa type 2, in cabitaanada sonkorta la cashuura isweydiinba uma baahana, laakiin weligeed hal siyaasad oo kale ihi ma noqon karto xal dhammaystiran. Runtii waxaan u baahanahay siyaasado ku habboon si wax looga beddelo cuntooyinka dadku cunaan. Waxaan sidoo kale loo baahan yahay kabid dhaqaale, ayuu yiri. Inkasta oo macaanku saameyn karo dhammaan dadka reer Australia iyadoon loo eegaynin jinsiyad, da' ama deegaan, haddana bulshooyinka First Nationska oo ah Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul saameynta cudurkaas. Sida uu sheegay macadka Australian Institute of Health and Wellbeing, dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska ah ee Australia ayaa 3 laab uga fursad badan dadka kale in ay qaadaan nooca type 2, isla markaana ay 4 laab uga fursad badan yihiin inay u dhintaan. Dowladda Australia ayaa bishii hore hirgelisay barnaamij lagu dhimayo qiimaha 30 badeeco oo lagu iibiyo 76 dukaan oo ku kala yaala deegaanada bulshooyinka fogfog si loola simo qiimahooda midka laga helo magaalooyinka waaweyn. Tasman Davis wuxuu u soo jeedinayaa in barnaamijkan la ballaariyo isaga oo leh qiimo kabidan oo kale waxay dadka u sahashaa inay helaan cuntooyin caafimaad leh.
The obvious place to start is with vulnerable communities. We know in remote areas.
Waxay ila tahay in laga bilaabo bulshooyinka nugul. Waynu ognahay in bulshooyinka fogfog yihiin meelaha uu qiimuhu aad uga duwanaan karo meelaha dhow. Qiimaha qudaartuna uuba 2 laab ka qaalisan yahay. Waxay marka ila tahay in dawladdu qaaday tallaabo wanaagsan markay kabtay qiimaha qudaarta ee bulshooyinka fogfog. Kabitaankaasi si weyn buu u sahlayaa iibsiga qudaarta, ayuu yiri. Justin Kane ayaa dadka kula talinaysa mar kale in ay si dhaqso ah isaga baadhaan macaanka.
We're encouraging all Australians to go and have a health care check. You can jump online to dive.
Waxaanu dadka Australianka oo dhan ku dhiirigelinaynaa in ay caafimaadkooda baadhaan. Booqo website-ka Diabetes Australia oo eeg tusayaasha halista macaanka, kadibna la tasho dhakhtarkaaga. Baaritaanka hore waa bilaash. Waxa uu qaadanayaa ilaa 5 daqiiqo. Baaritaan sahlan ayaa samayn kara farqiga u dhexeeya in horay loo qabto macaanka taabtuuga ama nolosha inta ka hadhay oo naftu halis ugu jirto jirrooyinka daran sida wadna istaag ama stroke. Waxaanu markaa cid kasta ku dhiirigelinaynaa inay dhakhtarkooda u tagaan oo isbaadhaan. Warbixintana waxaa SBS News soo diyaariyey Sam Dover.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.